Kamala yu na Charles Peter Mayiga asomozese bitongole bikwatibwako obwenkanya omuli kooti police officer sabana yesaba wabi ne bitongole byala bakozesa omusango omusajja Christopher Okello Onyom ng'ekyokulabirako mu kwanguyako okuwa obwenkanya n'okugusa emisango girimu okukandaaliriranga. Mayiga agamba nti enkwata y'omusango ogwa Okello Onyom kwalaze nti okunoonyereza bwe kukolebwa n'okwanguwa ne kooti n'esalawo okuwulira omusango ne guggwa biwenkizo mu kukendeeza okwetuma okw'emisango ekikosa abawera n'okusanyalaza emirimu ky'okulusawo obwenkanyi bw'amateeka otuuka eri abantu. Yadde ayogerako eri olukiiko lwa Buganda e Bulange Mmengo.
Christopher Okello eyatemula amabujje nsaasira nnyo abazadde b'abaana, nsaasira nnyo n'abasomesa ab'essomero baita Maranatha. Ekikangabwa baamusalidde gwakuwanikibwa kalabba gwa musse mubi, naye ekikulu ekirimu ekkooti tuzikubirira nazo zisale mangu emisango. Okukungaanya obujulizi lwaki kirwawo ne kiremesa emisango okuggwa? Singa emisango gyonna giwulira mangu, tewandibadde na bino byatwalira mateeka mu ngalo, kubanga omumenyi w'amateeka bwa bantu bajja ne bamukwata ne bamwettira kubanga batya nti banaamutwala mu makooti sibajja kumuzisa musango gukomekerezebwe. Kale kitalo nnyo tugumya ab'enganda n'ab'emikwano naye n'abasomesa n'ab'ekitundu olw'ekikanga bwekyo.